منصور ما شاء الله
ما شاء الله ما شاء الله عروسي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله منصور ما شاء الله
kaka yetu ameoa mke alomchagua dada yetu kaolewa mume amemridhia kaka yetu ameoa mke alomchagua dada yetu kaolewa mume amemridhia mashallah mashallah arusi mashallah 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 idumu mashallah
mashallah mashallah arusi mashallah 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 mzuri mashallah
wamependa na kwa dhati damu zimeshalingana wamefanya mitakati leo wameshaoana wamependa na kwa dhati damu zimeshalingana wamefanya mikakati leo wameshaoana mashallah mashallah arusi mashallah 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 idumu mashallah
mashallah mashallah arusi mashallah 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 mzuri mashallah
Wape nyingi meema wasiwe na mitihani Tukuomba ya karima mola wetu rahmani Wape nyingi meema wasiwe na mitihani Mashallah mashallah arusi mashallah 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 idumu mashallah
Mashallah mashallah arusi mashallah Mashallah mashallah